Ama nakitaka neza taka ni muwete my queen. Anipatie nifanye nizungushie kwa tini. Kame nichemushe niungushie maini. Njo kwa makini.
Stress ya nayo nipa Irene. Vacation Kilifi na kachencha madini. Drinks za maboto na kushine kama dini. Sexy limit takosela zini.
Kama nuna nimechoma sana. Kuja zima. Kuja zima. Kuja zima. Kama nuna nimechoma sana. Kuja zima. Kuja zima. Kuja zima.
Mimi niko go mirungi mobi jigri dubli 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 girl you wanna give me the punani she said I'm like you bad money kauki kuja na kufaki kejani my baby bitch ali ukula bangi girl ukini pasi cha iwalai nikikupata I love you lilai lipe breakfast ya pussy ni lunch usitake ni kumbuke ni
lunch kama nuna nimechoma sana kuja zima. Choma sana we kuja zima kuja zima kuja zima
nina sweat 1000 nipo manta day 3 sija oga nipo chaka bring thing is a big mama ramp yes bad man 3 some navi ampa poli kapr gololi no kur selecta band club yombo gidon cool city no school ndenga iko full yaba ime na show kwenye pako na tool
wash na machete kazimwa salmini jembe kalimwa machali waende kupimwa mana zimeriati wana run kama
ni kama nuna nimechoma sana kuja zima kuja zima kuja zima kama nuna nimechoma sana we kuja zima kuja zima kuja zima.
Excuse me na kuonga na bibi. Na kuona uko na bidi. The reason she kuombi digi. Ni jiji tu peke ndio na digi.
Ni wambu kanambu.
Yeni jalifanya ni sketi finki.
Mambu.
Jambo imeli ya sauske.
Kuna mambu.
Leo niko japa na juice.
Dia mango.
Nipueza ala.
Niko kontango.
Ule hao ingekuwa ni karao. Nindi wafanyi ya dambi. Mama darao. Ambie mama zao. Nimepata madarao. Angalao niko na madao. Nona nikirao.
Kama nakitaka neza taka ni muwete my queen. Anipatie nifanyi. Nizungushie kwa tini. Kame nichemushe niungushie maini. Njo kwa makini.
Stress ya nayo nipa Irene. Vacation Kilifi na kachencha madini. Drinks za maboto na kushine kama dini. Sexy limit takosela zini.
Kama nuna nimechoma sana. Kuja zima. Kuja zima. Kuja zima. Kama nuna nimechoma sana.